piga sim sema hello. Mama, don't cry no more. Unakula vizuri balance diet mbona mama wako na mukulisha kalo. Leka leka nawe tuli mwana mto. Labirira mama ngalabirira bato. Remember, mommy kare you happily. Now you are chopping up bolokole. Shidu lejeleja by moon rekele. Every day, you eat meat and fish mchele. Mama anakula mala kwang na gobe. Inenga bala ki yave. Yanateseko na chikawe. Every day, anyway. Apagali igasimu ejo
hello.
Mandre mingonya.
Mami, hello.
Newsu weekend ejo akwa. Iji mama ni sukari.
Sukari.
Macho sawa woro balubize dini ku mama kokonya kwa mingaura. Afadhali piga simu sema hello mama wangu habari. Pata weekend ena nyumbani na kilo ya sukari. Tusiseme kila siku tuko bize, maisha bila mama ni fire. Emperor Wanda, kelele za chura. Afadhali ibasim butele, ibasim mimandri nidale trichi. Ejo mimo kampala muzwa kwezozo. Emura meja mendo. You're serving other people's interest. Eating money with the prostitutes. But ya kweyo jwa seki sede ne idirarawa. Rami ni dudibai. Mama koko minga richiterabai. Afumi ni badi mvadi. Wewe utajutai. Ndiyo maana ninasema ukiwa na akili sikiliza before it's too late, too late, too late. Afadhali ibasimu ejo
hello.
Mandre mingonya.
Mami, hello.
Newsu weekend ejo akwa. Iji mama ni sukari.
Sukari.
Macho sawa woro balubize dini ku mama kokunya kwa mingaura. Afadhali piga simu sema hello. Mama wangu habari. Pata weekend ena nyumbani na kilo ya sukari. Tusiseme kila siku tuko bize, maisha bila mama ni fire.
It's gonna be too late. When mama die you will regret. It's gonna be too late. When mama die you will regret.
It's gonna be too late. When mama die you'll regret. It's gonna be too late. When mama die you'll regret. It's gonna afadhali piga simu sema hello. Mama don't cry no more. Unakula vizuri balance diet mbona mama wako na mukulisha kalo. Leka leka nawe toli mwana mto. Labirira mama ngalabirira bato. Remember, mommy kare you happily.